Baby pole pole sauti tetele usije ntesa nafsi kuku nipe mchele maindinge dere usije nyacha basi paka majogo kitandani ni mafunzo ya kikomando nipe mama nipe nyumba na choo kera umefua pereke bila chambo wanapata tabu wanavyona tunapendana tunawapa zabu paka maji wanaita mma Umeniweza nyanganyanga Nyanganyanga Baby yo Tukateleza nyanganyanga Imwako nyanganyanga Umeniweza nyanganyanga Nyanganyanga Tukateleza nyanganyanga Imwako nyanganyanga Sasambua, kemaleza kupeka kazi yangu kupakua Kemaleza kufua kazi yangu kukamua Ukitaka mua, na umenya na kugea unakula Uchungu wangu unaujua wewe Uchungu wako na ujua kamimi mwenyewe Pirika pirika za kukuna mwewe Tuinjo inato alazi situsumbu Wanapata kabu, wanajona tunapendana Tunawapa zabu, paka maji, wanaita mma Umeniweza nyanganyanga Ayu Nyanganyanga Baby yo Tukateleza nyanganyanga Imwako nyanganyanga Umeniweza nyanganyanga Nyanganyanga Ayu Tukateleza nyanganyanga Imwako nyanganyanga Nakupa yote chukua 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 Yote yako chukua 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 Peke yako chukua 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 Umeniweza nyanganyanga Ayu Nyanganyanga Baby yo